official from nigerimix.com.
Our name up on the chart. Kama haujui silali mpaka nikuombe. Uamke mzima kesho nikuone. Na kama haujui silagi mpaka uonje. Maneno matamu kwa kinywa nibembeleze. Na moyo unapougua utulia taratibu. Kianguka unaninyanyua nisiwaze. Maradhi niliyougua yamepona taratibu. Kianguka unaninyanyua nisiwaze. Tena tuwahofie wapambe, wapambe.
Tini na picha yako uwagasi lali mbaka tuonge. What's up go? Nisazoe ya kulala ubavuni mwako. Hapono nitasenzia usengizi fofofo. Pezi letu ngozi ya papa. Labda tutowe maganda. Si wanipenda na kupenda. Tumeganda na wanaomba leo kesho. Mwende tupe kwenye shimo. Na miku mechisito iboko. Hata kidoko nani wape tarifa nilisha mpima. Maradhi yote ana daktari wake na mpatiba. Na moyo ulipo ugua ulitulia taratibu. Ukangu kanka kunyanyua usiwa.
Wapambe, wapambe.
Wana maneno, maneno.
Wapambe, wapambe.
Utwa choko, choko, my love.
Wapambe, wapambe.
You just be careful.
Wapambe, wapambe.
A Batman.
Nigeria Remix.